like it. Pop it like it, halafu drop it. Ziki kuzidi ma, just snap it. Na ikibidi ma, vua shati, vua panty. Super producer, super DJ, super MC. Zina ni matrax, madem wanajua madi. Wamita madi, jomad house kuna nyesha. Wanna status, my nigga, for sure na rusha pesa. Na fuko zimenona bro.
Hey madi.
Na fuko zimenona jo.
Hey digito.
Na fuko zimenona bro.
Hey night shift.
Na fuko zimenona jo.
Hey skip bro.
Yes sir.
Atari ni kidunde mtaani na poro watu mashore. Si story sare mawari, that's why they call me Atari. Nyuma ya gari na shore na mwacha bila suruari. Na mili shawa shanare na wanuliza maswali. Aki ya mama utajibiwa na nani. Fresh and clean nimedunga chuchini. Vice versa vile we umedungwa. Chicken jumu mbota ngepa na klari. Na demwa safi safi tuna akisaragasi. Moto kabasi liza madido mpishi. Nisha kwa kuwa kazi sasa ni kudishi.
Na fuko zimenona bro.
Hey buddy.
Na fuko zimenona jo.
Hey digito.
Na fuko zimenona bro.
Hey night shift.
Na fuko zimenona jo.
Hey skip bro.
Yes sir. Check in jumu. Check in necklace. Yani dahama. Check in kepa. Made. Check in die. Aki wala. Jumina shine.
MCs, this is my show. 1, 2, 3, 4 shows. Give me my dough. Nah, shit, digital. Where would the pay what blows? Starting to kufa.